tender.
Sho! Omuntu wakusinga gundi tewerija ezi teyetaga muntu alina buja ezi ndowooza zitwale kala moja. Chosen blood commence.
Ono musufu lwa kunywamu a na yali kwalali banja ba musumbuwa kubanga wamanyi
yafunamu akalimu apanga ebyo kugaga wala bya Katonda chobola banga nyumirwa akagatta kebeyi nga akagula
za musumbua yakowa banange mabala wagatambula tomuchikira singo
endowoza yo
mbwa kola date uli wagenda mundongo
endowoza yo
ndowoza ane chali uli wagenda mundongo
endowoza yo
kune nyampola na yeto musalira musango
endowoza yo
ndowoza ane pita uli wagenda mundongo
mwana omuchale yekolerere nusu abanezize ayambala nyuma gwenolowoza yewoze wosanga nyuambu Robert yaguze eyo ndowoza yekuzunza nge momboze nomogerera ngo yalina gwafeze kaze mubara lina bosi gwanyaze anti maraya kasenta kajajasuze gundi terera kubankula bangabuze omuntu mwerabira nye birungi byakoze wafuna kasente no gambo yaloze eze ndowoza zezirese nobusosoze chavarese nwane mugamba diyeraze
kola date uli wagenda mundongo
endowoza yo
mwabane chali uli wagenda mundongo
endowoza yo
ndowoza
kunenya mpola na yeto musalira musango
endowoza yo
ndowoza
mwabane pita uli wagenda mundongo siganya teka mkakondo nice makeup with a jean short she makes every man wanna bang bang she has one man in a control
bino byo jango zunze midomo ntiaja mudisco kubatega bumasu olikukanya buka mete nziro laba byoyo gera bikufula loko
wabawo mchala nga yakoo abasajja yekolera botiki era kasente kajja anyirira kasusu buli omwaka loja yeso nyuma stress zabaka abasajja gowo mumomu neno tandiso musoja boyo mu botiki sende simu azijja alinaye kisajja teye rungujja olugambo oluzunzo gendo obumbujja
mwakola date uli wagenda mundongo
endowoza yo
wejolo woza
mwabane chali uli wagenda mundongo
endowoza yo
ndowoza
kunenya mpola na yeto musalira musango
endowoza yo
ndowoza
mwabane pita uli wagenda mundongo
sibuli muchala genda mundongo mwabagenze kula sibuli muchala gwosanga kukulo mwabanonya sibuli kola banganyirira umusajja yabamu wadde banji beyiya benonya yaman bako wa stresses abasajja atin duka.